Yohannis Bokonna Kudafur Yesus Tufufe Bartuta Satin
Garankesen Hirafamin Wakayot Amana Anatis Amana Mana Abako Kesa Idon Jirenya Bayetujra Utu inni Hinjerute Isinete Nan Himanture Ido Jerusana Isinif Kopesurafi Nan Adema Yamun Deke Ido Sana Isinif Kopesus Ido Duma Anijeru Isinese akkajira tanifi debi edufetan gar ofi kotitti isin furadda lafa ani daku karicha attigesus imbektu
jet thomas mo
ya gofta esa akati daktu imbeknu karicha mo atamitti beku dandenya
jeden yesus debise
karichi dugan trenyis ana anan yota emale enyuyu gar abba hindufu ana bekkani utu jiraattani abba kosi inbektu turtan amma jalqabdani isa inbektu isa argitanittusi
jeden filippos mo
ya gofta abban wagarsisi kana achinuga
ittin jede yesus debise
utumani yero era hammanagau isini wajjene jiraadduyu ana himbekne filippos namni ana arke Abba arke, attamitti abbanu agarsisi jettare. Ani abba kes, abbanisi ana kesa akkajiru, hin amanture. Abba isa ana kesa jiratutu, hoji isa hojjetamale, dubbi ani isinitte dubbadu hunduma ofuma kotin hin dubbadu. Ani abba kesa, abbanis ana kesa akkajiru, na amana, yokis sababi hojichuma. Kana hundumafi ana amana dukuman isinin jeda namni anatti amanu wan ani hojjedu hundumas in hojjeta ani gara abba waran dakufi kana rakan caluyu in hojjeta abban ilma isatini ulfina akka argatutti wanuma isini maqakotin kadattan ani nan rawadda wanuma tokko isini maqakotini yokadattan ani narra wadda
jeden yesus tufufe
esen yona jallattan abbo motako inektu ani abbanan karadda inni barabarani esen bira hajiratu fi kan bran kan esenif dubbatu esenifi inkenna inni esenif dubbatu kun hafura dugati biyila fawan isa hinarkinefi isa hinbeknefisi isa fudachu hindandau Isin garu, inni isini wajjani wan turufi, isin kessasi wan jiratufi, isa bekuf jirtu. Ani kopati isin hin isu, gara kessani nan ufa. Yero gababdu bodde biyi lafa debi e ana hin argu. Isin garu, ani wanini jiratufi, isin isin mo jiratuf wan jirtanifi na argitu. Gafas ani abbako kessa, Isin immo ana kessa, anis isin kessa akkani jiru, bekuf jirtu. Namni abbommi ko qabu, inni isa raawwatusi, isa kan na jaallatu. Nama na jaallatummo abbaan ko isa jaallachuuf jira, anis isa nan jaalladha, ofiikos isatti mul'isuufan jira.
Jed, Yihudaa nama biyya Keriyot, utuu hin ta'in, Yihudaan tokko.
Gooftaa. Attamitti ati biyya lafaatti utuu hin ta'in nutti of mul'iftare
ittin jedhe yesus deebise
eenyullee yoo na jaallate dubbii koo in raawwata abbaan koo immoo isa in jaallata nuyis isa bira in dhufna iddoo jireenyaas isa bira in godhanna namni ana hin jaallanne immoo dubbii koo hundumaa hin raawwatu dubbiin isin dhageessan kunis kan abbicha isa na ergeeti malee kan koomiti
jedheen yesus ammoo
kana hundumaa utuun isin bira jiru isinitti meera inni isiniif dubbatu hafuurri qulqulluun inni abbaan maqaa kootiin ergu garuu waan hundumaa isin in barsiisa waanan isinitti hime hundumaas isin in yaadachiisa nagaa isin biratti nan hambisa nagaa koo isiniif nan kenna ani akka biyyi lafaa kennuttan isiniif kennamiti garaan keessan hin raafamin hin sodaatinis. Ammanan adeema deebi'ee isin biranan dhufa. Akkan isiniin jedhe dhageessanittu utuu na jaallattu taatanii waanan gara abbaa dhaquufi in gammaddu turtan. Abbaanii na caala'u. Kunis yeroo raawwatamu akka amantaniif duraan dursee utuu inni hin ta'in kunoo isinitti himeera. Kanatti dabalee si'achi waan baay'ee isinii wajjin hin dubbadhu. Inni biyya lafaa kana seerratu dhufuutti jira. Haa ta'u iyyuu malee inni ana irratti aboo hin qabu. Garuu ani abbaa jaallachuu koo akka abboommi abbaan anaaf kennettis hojjechuu koo biyyi lafaa haa beeku. Kaa'aa egaa itti adeemnaa.
Jedhe.